dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ubuzima bw'umuntu abamo byinshi by'amayobera dorurabo kukarerwa ukakura ukame
Etienne Karekezi urakoze kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo kuri inshuro noneho tugiye kureba ingingo nakwita idasanzwe mu muryango nyarwanda ni ingingo y'abahuza ibitsina babisangiye bazwi nk'abatinganyi cyangwa se abage mu ndimi z'amahanga ubwo aho ni mu rurimi rw'icyongereza Etienne Karekezi none nkongera nkibutsa abakurikira radio y'ijwi rya Amerika ko haba mu muryango nyarwanda ingingo nk'iyi busanzwe ifatwa nk'amahano wajya no ku mategeko y'u Rwanda amategeko y'u Rwanda yo navuga ko arifata ntagira icyo ayivugaho ntayihakana ntayemera ariko noneho by'umwihariko no mu Rwanda bavuga ko abantu bahuza ibitsina babisangiye cyangwa se abatinganyi bahari ariko bagakomeza kwihishahisha kuri inshuro rero by'umwihariko hari umwe mu basore watinyutse kwigaragaza nk'umutinganyi cyangwa se umwe mu bahuza ibitsina babisangiye nubwo hari icyo kibazo cyo kwihishahisha ariko we yagiye ku mugaragaro
hano mu mujyi wa Kigali turi n'umwe mu basore bemera ko we ari umutinganyi wemeye no kubishyira ku mugaragaro ni kuri iyo mpamvu ngiye kumusaba agatangira yibwira abadukurikiye mu kiganiro dusangira ijambo
nitwa nabo nibo Albert niyo mazina yanjye
ikaze mu kiganiro dusangira ijambo bwana nabo nibo Albert
urakoze cyane
watangira utwibwira mu by'ukuri kugira ngo wiyumve ko uri umuge byaje bite
ntabwo byoroshye kubona aho nahera ariko bimaze igihe kuva mfite nk'imyaka 13-12 ni ukuvuga ngo nari ndangije amashuri abanza njye amashuri yisumbuye natangiye kubyiyumvamo
wiyumvaga umeze ute muri rusange
wumva nyine ufumba ukunze abahungu bagenzi bawe wabona umuhungu ukumva uramukunze uko ntabwo ukunda umuhungu ari we wese ariko hari ubona ukumva uramukunze kuvuga ati ndumva mukunze uko byumvamo nyine kumva biraje nyine kumva ukunze umuhungu mugenzi wawe icyo gihe rero ngeze mu mashuri yisumbuye secondaire nibwo noneho ntangiye gukura nzi icyo gukora nshobora gutekereza nshobora kuba namenya icyo ndi cyo nabwo niko byatangiye nibwo natangiye kubyumva no nuko ndi we wenda mbere yaho nyine mu mashuri abanza ntabwo najyaga mbiha agaciro cyane ariko aho none nabiha agaciro ntajya kumva do kubyumva byanjye bimeze gute
wakwegerana n'umukobwa ukumva uramwanze ukumva nk'umushaka bimeze bite aho
ngaho oya ntago abakobwa bo ntago nabwo navuga ngo nabataga igihe kinini cyane ubwo ngira kurwaga n'abahungu gusa
muri iyo myaka n'imyaka twavuga ngo ya adolescence yaba umukobwa yaba umuhungu n'imyaka ibikomeye we wumvaga ushaka abahungu
cyane rwose numvaga ngiye umuhungu ariwe nshimishe kurusha umukobwa kumva nshaka ko nagira inshuti umuhungu
ubu ufite imyaka ingahe
35
ufite imyaka 35 ababyeyi bakubyara urabafite bose
mfite umubyeyi umwe
ni mama ni papa
ni mama
yaba bizi se ko ari uko bimeze
nkeka ko atabizi nkeka ko atabizi ko nawe tubiganiraho ntabwo abizi rwose ariko ntabwo abizi
kugeza ubu rero muvuga ngo warabyakiriye nta yandi mahitamo
yego narabyakiriye kuko urumva umuntu abakuze ashobora kwifatira icyemezo narabyakiriye nemera ko ndi umubwe ibyiyumvo byanjye nyine ndabyakiriye uko bimeze numva ko iki nicyo gihe cyo kwanga n'undi muntu runaka nanyereye ndo mugwe kuko bindimo kandi ko mbona ibintu navukanye ndabikorana mbifatira igihe kutekerezaho rero noneho byungu byanjye nibyo ngibyo
kubyakira ni kimwe ariko no kubishyira ku mugaragaro ni ikindi wabishyize ku mugaragaro ryari kuva ryari
mu by'ukuri ntabwo nigeze ntekereza kubishyira ku mugaragaro ariko iminsi ishize na gihe kinini cyane gishize nibwo noneho natekereje ko ngomba gusangiza ubuzima bwanjye abantu ariko nanone mbikora kuko nzi ko hari benshi twahuye nzi ko hari benshi bafite ikibazo nk'icyanjye twagiye duhura mu nzira zitandukanye twaganira tukabana muri ubwo buzima ariko ukabona ko abenshi baritinya abenshi barihishahisha abenshi donc usanga nta kizere bifitiye ariko ngenda avuga no ngomba kukivuga nkagitangaza nkagisangiza abantu bakabyumva babyumva batabyumva bakabyumva ariko ngiyewe nabikoze muri urwo rwego rw'umudoko hari abantu barahari kini cyambere banabikora ariko ugasanga umuntu ashaka kwihisha ashaka doko kubihisha nyine wishye cyari cyo gwishye byumvwo bye kandi ni ibintu bisanzwe rero ngiye nafashe umudoko ngo akambivuge mbitangaze kuko nabo abantu bamenye ko okay harimo abatazi ko bibaho ariko noneho harimo nababibamo kandi banabikora ndubwo ngo navuze ngo ngiye rero ndabyemeye ndiwe kandi ngomba kwishyira ku mugaragaro ngo mbanwe nkusangiza ubuzima bwanjye bakabimenya nyine nta kundi
nari nkubajije nti hari haciye igihe kingana iki usangiza ayo makuru abantu batandukanye
ntabwo ari igihe kinini cyane icyumweru ngira ngo cyangwa se ibyumweru bibiri gutyo
noneho tujye ku kuba umaze kubitangaza umuryango nyarwanda imyaka 35 nawe hari uburyo uzi abo mubana babyakiriye bate
wenda icyo navuga to be honest mbere yuko mbitangaza ku mugaragaro hari n'ubundi abona n'inshuti babizi kandi najya ngira inshuti zanjye za hafi cyane abavandimwe ba hafi bamba hafi cyane mu buzima bwanjye bari babizi
nabo babage
oya ntabwo ari abage ni abantu bagira icyizere mu buzima nabagira icyizere mbabwira ko ndi umuge hanyuma nabo bafata umwanzuro wo kujya bangira inama rero kugira ngo bujye ku mugaragaro nyirizina navuga ngo harimo abari babizi kuko nabikubwiye nagiriye icyizere ndabibabwira ariko harimo n'abari batabizi rero umuryango nyarwanda tubamo imyaka 35 ndi umunyarwanda navukiye mu Rwanda mba mu Rwanda nkorera mu Rwanda ntabwo ari imyaka mikeya si imyaka myinshi ariko sosiyete mbamo ndayizi nyine urabyumva nawe nyine ni ikibazo kuko ngo ndi umuge ni ikibazo ariko nta kundi nyine kundi ntabwo yishe ikurimo
nyuma yo kubitangaza hari ingaruka byari byakugira
nyuma yo kubitangaza ingaruka zo nizabura kuko hari bamwe kumbukumbura gututse wakigoryiwe wataye ubwenge se wambwa we wasaze ibyo ntibyabura harimo n'inshuti zawe usanga batangiye kukubwira ibintu utajyanye ngo ntabwo twari tumeze gutyo ngo turatunguwe ngo ntabwo uri seriye ngo doko ingaruka ntizabura ariko nanone ku rundi ruhande hari uguhamagara akakubwira ngo nibyo wavuze kurimo ntabwo wabeshye ni ukuri kandi koko kuri kurahari abantu bakwiye kumenya urumva rero ingaruka zo ntizabura naho nkorera usanga abantu benshi bari kunyibazaho bagatangara ugasanga umuntu mbese niba mwahoraga mukaganira ntashaka ko muganira ariko kuri njye numva nta kibazo kirimo cyane kuko ni ubuzima bwanjye
niba atari ibanga wa dusangiza aho ukora
aho nkoraho
okay reka
aho nkora ntabwo ari ngombwa cyane ariko ndakora mfite akazi
tujye noneho kubo mukorana urabona ntabwo harimo kwishishanya wenda bashingiye ku muco nyarwanda bati nk'uko bivuga wataye umuco ibyo ntabwo biriho
biriho cyane rwose ni nacyo kibazo ahubwo biriho cyane ndetse mu rwego rwo hejuru kumva ko umuntu atari umuco kumva ko umuntu wenda yarebye cyangwa se atari muzima ibyo birahari cyane rwose
kuri bagenzi bawe wavuze ko nubwo wabitangaje ariko hari bagenzi bawe mwari muziranye babage mu buryo bw'imibare watubwira ni nka bangahe wenda muhuzwa n'ubwo buzima
sinzi ko navuze imibare ariko ni benshi kuko ushobora gusanga nko mu bantu icumi ushobora gusanga batatu barimo muri kuri mu mibare yumvikane mu bantu icumi batatu barimo ni ukuvuga ngo uvuze nko mu bantu ijana ntabwo barenga 30 barimo nkurikije njyewe abo twahuye abo tubana ubuzima bwa buri munsi nkurikije experience mfite y'abagenyi n'abagenyi barahari kandi bagomba kubaho nyine niko bateye
hanyuma hari ikindi gisa n'ikitumvikana uri umuhanzi mu ndirimbo zihimbaza imana ikindi mu bahuza ibitsi n'ababisangiye ibyo bintu bihura bite
nanjye aho ngaho nakora ngo ntago mbizi sinzi ko bihura kuko none se niba umuntu arafusa agasanga ariko ameze ndakabuka agasanga ariko ameze urumva ntago navuga ngo ngiye rwose sinzi ko nabigusobanurira ariko ko umuntu aravuze ngasanga ndumuge ntago byambuza gukorera imana cyane cyane ko ariwe nandemye ntago byanambuza kuvuga ngo naririmba ndirimbira imana ngomba kuririmbira imana ndese ndarimbira nde ngo kuririmbira imana kuko ahubwo ngenda nayishima cyane kuko imana yarandemye nyine ndema ndumuge urumva niyo yabishatse kumva uko nyine impamvu rero kuyiramya kuyihimbaza ndanabikora mbese kugeza ubuzima bwanjye bwose kuko ngomba gushima imana kuko ndi kose
tujye kuri bibiliya nk'umukristo bibiliya nk'uko ibigaragaza nk'umukristo yemera wanarenze kuri ibyo ngibyo ukajya kuririmba indirimbo zihimbaza imana uko ibigaragaza imana yaremye adamu na eva ntabwo yaremye adamu na jean pierre
niko bimeze bibiliya irahari turayisoma nk'abakristo katuyobora ariko nanda una kubaza ngo ese urumva we nabigenza nte urumva nabaho gute niko urundo konyine ndikomeza urumva nta indi option I don't have any option
ayandi mahita mufite
no ayandi mahita mufite kuko ngomba kubaho kandi nkabaho nyine kuko ariyo bira ngomba kuyisoma ari imana ngomba kuyikorera donc jewe nakuye ngo ngiye nshimye imana kuko ariko yandemye ko rero ngomba nta kindi nabirenzaho
nta bantu bajya baza wenda kuguhanura ari abakobwa ari abasore tutagiye kubeshyanya abanyarwanda bemera ibintu nakwita by'ubupfumu bakavuga bati tukujyane mu bapfumu ushobora kuba barakuruza ntabwo biriho
nawe ndahura nabo bamwe ngo tujyane mu bapfumu ariko nta rwoko yo kunjyana kuko barajya no gute se bafite bajye ujya mu bupfumu uryana uguhinyuza imana kandi imana yo yarandemye indemi nkunda wowe kujya mu bupfumu gushakiraho ibintu bitari oya ahubwo bano kunyakira nyine ukomeze bakanyakira nta bindi byinshi cyane
kuva rero ubitangaje kuri umuge mu bandi tutazi mu mubare nta mpungenge ku mutekano wawe waba ufite
njye numva ku bwanjye ku ruhande rwanjye nta kibazo kuko ntabwo nagira impungenge z'umutekano ndi umuntu umwe mu Rwanda turi miliyoni cumi na zingahe urumva ntabwo ngiye barye bagishyiraho umutekano kuko dufite umutekano uhagije u Rwanda ni igihugu cyiza twisanzuye rwose gihugu nta umutekano urahari cyane rwose kuri njye numva nta kibazo
kugeza ubu ngubu twavuga ko nta muntu uraguhohotera yitwaje ko mudahuje
wenda nk'uko wabivuze ntabwo nigeze ntangaza ko ndi umugore wenda ku mugaragaro ariko nabitangaje
nubu turi kumugaragaro
nabitangaje ubwo wenda uzampohotera ko nabitangaje ubwo ngombere zabimbaye kuko iminsi yashize yose nta muntu ugeze ampohotera numva ko ntari ikibazo nta mpamvu yo guhohotera umuntu umusaba amuhohotera gute kandi ari ikiremwa muntu ukeneye kubaho nawe ukeneye kubaho numva kizima nuko abantu babana bakubahana nta kindi
ubuzima bw'umuntu habamo byinshi tudategeka imana na satani ibyago cyangwa amahirwe ubuzima ni mvange ibyiza n'ibibi bigendana kwishima no kurira bihora bisimburana
abakurikira ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo twabibutsa ko turi ku ngingo idasanzwe ingingo iyo tuganira n'umwe mu bemera ko bahuza ibitsina babisangiye bazwi nk'abatinganyi ni umusore w'imyaka 35 bwana Albert nabo nibo umwe mu batinyutse kwemera ko ari umutinganyi mu Rwanda nubwo yemeza ko hirya no hino mu gihugu bahari kubera ko wenda bitewe n'umuco ndetse no kuba amategeko ntacyo abivugaho bagenda bihishahisha nabibutsa ko kuri mikoro muracyari na abagira ubusa none bwana nabo nibo ku ruhande rumwe amategeko y'u Rwanda arasa n'ayifata ugereranyije n'uko bimeze ntacyo abivugaho ntabihakana cyangwa ngo abyemeze ariko babyemeje tujya tubona hirya no hino ku isi bavuga bati hari abage bakoze mariage
cyane
bashingiranwe icyo kintu cyabaho kuri bo
kubera iki cyabaho
cyabaho kandi ntago cyabaho ngenge nyine nubwo bavuze ngo turabyemeje bareba ukuntu ubukwe bwa bwinshi cyane rwose burahari
uravuga bwinshi cyane urashingira kuki
urahari bavuze ngo turabyemeye kwe rwose abantu babutaha bakishima kuko nubundi nubwo Rwanda ni igihugu cyiza Rwanda ni igihugu cyiza cyane ndetse ngiye nkunda cyane nubwo amategeko ntacyo abivugaho ntabyemera ntabyakana ariko nta kibazo bitwaye Rwanda tumeze neza abagiye bameze neza kuba wenda abantu badasezerana cyangwa se ngo amategeko abyemeze kugeza ntacyo bitwaye abantu gusa wenda nyine urumva umuntu ashaka kugira uwo babana wenda byaba ari ikibazo ariko umunsi babyemeye rwose ngiye hari byinshi shingira kuko mwese uramwe mu Rwanda ntabagiye barahari bameze nkanjye bafite ikibazo nk'icyanjye wenda icyo badakorana uko batatinyuka mbere nkanjye nyine natinyutse ndira bivuze rero wenda kubera gukunda ntabategeko rihari nyine nicyo wenda nawe gituma bifata ariko nkeka ko itegeko ramutse ribonetse rikabyemeza abantu noneho bakwigaragaza cyane ugasanga rwose abantu barari ndetse benshi
ku kibazo wenda nubwo bariho batagaragara navuga ko mu buryo bw'ubwihisho hari uburyo muhura mukamenyana mukagira wenda ibindi bintu bibahuza nk'abantu musangiye ubwo buzima
buryo burahari bwo guhura ubyumva nyine abantu bahuje imiterere ntabwo babura guhura barahura turahura tukaganira tugasangira rega arekira abantu batumva kuba umuntu ari umugeye cyangwa se kuba ngende umugeye ntabwo bimvana musoste ndimo kuko tudukora ibintu byinshi bitandukanye usanga abageye tuvuge n'urugenda n'umuganga usanga umugeye wenda nkange ndi mukuru ntabure mfite akazi usanga undi ni umuyobozi ntabwo rero kuba byonyine gusa bafite ibindi bintu bakora bitandukanye nta byonyine bemera ko bahura munarangije akazi undi urangije akazi mu gihe murahuye muraganira so no mu Rwanda rero abantu barahura abagiye barahura bakaganira bakagira ibirori gusa ntabwo bajya mu muhanda nyine ngo bavuge ngo turabage ngo dushye icyapa ariko barahura
impamvu mudashobora kujya mu muhanda ni iyi
ntabwo bajya mu muhanda kuko nese bajya mu muhanda gute kandi warangije kuvuga ku Rwanda nyine nta tegeko ryemera umuntu kuvuga ngo ngende umugenge usange ngo hari akabari k'abage k'i Burayi usange hari wenda amahoteli y'abagewe ya ariko abagewe bari muri sosiyete nk'uko abandi bose bayirimo bari mu mirimo itandukanye nk'uko abandi bose bakora ibyo gusa birahagije kuba bahari sigomba kujya mu muhanda si na ngombwa kuvuga ngo ndi umugenge ushyire icyapa ariko kuba uri musetse nyarwanda kandi ubayemo neza ubwangabanya umutekano w'abandi ngo bihagije
hari amashyirahamwe abahuza wenda niyo yaba hari ikimina cyo kwiteza imbere mu buryo bw'ubwihisho wenda bitazwi ko ari imwe gusa mu gihuriramo ibyo bintu biriho
amashyirahamwe arahari amasosiyete arahari nubwo wenda atazwi mu rwego wenda rusange ariko arahari rero arahari kandi barahura bafite ikibazo bakagikemura urwaye bakamurwaza gusa njyewe personali nta shyirahamwe na rimwe mbonekamo cyangwa se ngo kuko mfite akazi kanyo kipa cyane nkababize ariko nanone ntabwo mbura guhura na bagenzi banjye ufite ikibazo bakambwira ushaka kugisha inama tugirana inama kamwe kuko turi abantu dufite ibibazo bitandukanye cyane ko turi muri sosiyete itatwemera ubwo rero ntabwo mugenzi wanjye nyirangisha inama wenda se yahuye n'ikibazo ngo ndeke kumufasha ndeke kumugira inama so turabikora turahura tugasabana tugafashanya birahari n'amasosiyete arahari akora rwishwa nk'uko babivuze nyine ntabwo twemewe kujya ku mugaragaro
mu mashuri yisumbuye mwize iki
amashuri yisumbuye nize comptabilité accounting
ariko byanze bikunze mu cyiciro rusange hari icyo bita ubumenyi rusange cyangwa se n'ubumenyi n'ikoranabuhanga icyo nakwita science
nakiyemo cyane science
akenshi bavuga ko umuntu w'umugeye ari uburwayi wowe ubyumva ute
ok njyewe urumva
uburwayi cyangwa se anomaly
njyewe nize ndabyibuka niga mu mashuri cyangwa se mu cyiciro rusange numva umuntu aba yiga iby'amasayanse aba yiga iby'imibare n'iki ariko aho ntabwo umuntu aba agatangiye kugira imitekerereze iri hejuru navuga ko njyewe rero kuba umuntu ari umugeye ntabwo ari uburwayi ntabwo ari anomali ntabwo ari n'ikindi kibazo nk'uko nabivuze ni ko umuntu aba yararemwe ni ko umuntu aba yaravutse
kuko bibaye ikibazo umuntu yabyivuza agakira yabaye n'indwara umuntu yakwivuza agashaka abaganga bakamuvura ariko se niba bidakunda ko umuntu indwara yivuriga igakira ubwo ntabwo ari indwara ahubwo ni kamere cyangwa se ni imiterere rero kandi navuga ngo ntabwo ukumbuge ntabwo ari uburwayi
ukimara kubimenya nta kintu cy'amatsiko wigeze wumva wifitemo kubera ko cyane urabizi mu mashuri yisumbuye ni hahandi ubona abana batangiye kumenyana agahungu kamenyanye n'agakobwa ntabwo wigeze ugira ayo matsiko yo kumva ko wajya kubaza muganga
oya ntabwo nigeze ngira ayo matsiko kandi ubwo nigeze numva ari ikibazo kuri njyewe kuko namenye ko ndi umugeyi mpita mpura n'abandi bagee yaba ku ishuri yaba sekondari mpita mpura n'abandi turahura ntabwo nigeze numva ari ikibazo
kuri iyo myaka kubivumbura ko byari bitoroshye nanone wahise ubyiyumvamo wumva ko ari ubuge
nahise mbyumvamo kuko muri sekondari byose nubwo waba ukiri umwana ariko usoma ugira utegura n'andi batandukanye rero nahise numva ko ari byo kuko niba nkunda umuhungu mugenzi wanjye nta kundi kuntu byitwa n'ubuge nahise mbyumva numva ko ari byo kandi kuko mbona ko bindimo wenda icyo navuga nagize amahirwe yo kutampura n'abandi bantu bameze gutyo ejo ugahura n'umwe ejo ugahura n'undi ukabona ko hari n'abandi bantu byari kuza kumbera ikibazo iyo nza gusa nanjye njyenyine nta wundi muntu duhura ariko niba ntahuye n'abandi bantu nuko ntabwo byari nahise mbifata nk'ikibazo nahise mbona ko ari ubuzima busanzwe nako bibaho nyine
ikiganiro cyacu reka tugume tukizirike ku muco nyarwanda umuco nyarwanda cyangwa se nyafurika abanyafurika bakunda abana ujya kubona ukabona na wa musore utangiye kugimbuka agatekereza kubaka kugira ngo yubake inzu hitwe ko ari we ni shefu ni bosi w'urugo azaza n'umugore aya noneho yagira n'ayo mahirwe akabyara akumva ni wa muntu urinzwe mu rugo wowe icyo kintu iyo ubona abantu muri mu rwego rumwe uriya ni umugabo yarongoye umugore ari n'umwana ubyakirute wumva bitakujemye
njyewe ntacyo binje naho na kimwe kandi impungenge mbigiraho kuko umuntu wese afite ubuzima bwe agomba kubamo ntabwo rero kuba kana karabyaye cyangwa se kuba atarabyara cyangwa se kuba azabyara ibyo ntabwo umuntu wese umuntu ku giti cye ntabwo ndeba muri rusange nanjye rero niba ndi umugeni ku giti cyanjye ni ubuzima bwanjye ntabwo rero nakwikompara n'ubwo abandi mvuge ngo buriya ngo afite urugo arabyaye ibyo ntabwo bindeba cyane kandi ikindi ngomba kumenya ko n'abagabo barabyara abagabo barabyara ushobora kuvuga akabyara umuntu nyine ubuzima bwe buba ari ubwe nyine nawe ugiye kuvuga ngo ndareba ngo kanda kangwa arabyaye ngo umuco nyarwanda mbese ubwo ukamubaza ubu se ko ushobora no gushaka n'umugore nta n'ubyare nabyo biro birashoboka bibaho cyangwa se n'urugero ushobora kuba uri n'umusore udafite n'umugore ukabyara nta mugore ufite ukabyara ukamubyara hanze kubyara kugira abana yego ni umuco ni iki mbese nawe ni umuco abantu bamenyereye ariko ntabwo byakura ko nta n'abandi bantu bafite undi miterere yabo nabo bakeneye kubaho nyine kandi bakaba muri uwo muco wa kinyarwanda bakawubamo kuko niba adafite wenda niba atarashatse ntabwo ukura ko ari umunyarwanda ndetse umugiye kuba ndi umugabo nkura ko ndi umunyarwanda
ntabwo ukura
umunyarwanda kandi ugomba kuba mu Rwanda ko ndi umunyarwanda nyine n'igihugu cyanjye
wari uvuze ngo n'abagiye barabyara ku ruhande rwawe urateganya kuzabyara bimeze
umunyarwanda ni nyine nkuko wabivuze turoke ku muco nyine Habyarimana rero Habyarimana ntabwo wakwishyura ngo nyine nzabyara n'ubundi
ariko nafashe wifashishije rimwe na rimwe
Habyarimana buriya ifite gahunda
ubwo impamvu nari mbajije icyo kibazo ni uko nanone kugira ngo umuntu abyare nuko aba yahuye n'umuntu badahuje igitsina none wowe ntabwo bishoboka
aho ngaho katube tuharitse gato ubwo mukangira wumbaza ngo n'ubugengo ngo byende gutegwa twatubihoreye ubwo tubyibonetse hari bashaka no kubaga n'ikoranabuhanga ryaraje abantu babyara mu buryo butandukanye urabyumva nawe ntabwo buryo butandukanye bushobora kubyara mukatahuye n'umuntu mu murongo muzi igitsina birashoboka nabyo
kuba muri mu muryango utabemera byo ntabwo nzi igihe bizafata kugira ngo bemere cyangwa niba bazakomeza kutabemera ibyifuzo kuri mwe cyane ko mugaragaza ko ntacyo mwahindura ku miterere yanyu n'ibihe
njyewe mu by'ukuri njyewe mbajije nk'icyifuzo cyane ngo wifuze cyangwa se mu muco nyarwanda cyangwa se muri sosiyete nyarwanda wifuze iki wumva byagenda gute igihe ikintu cya mbere cyo navuga ni uko ko umuntu ari umugeyi ntabwo ari ikosa ry'icyo ni icya mbere nk'uko nabikubwiye ntabwo ari ikosa ryanjye si ikosa ry'umuntu wari wese w'umugeyi si n'indwara nk'uko abantu babitekereza kuko ari indwara umuntu yakwivuza agakira ariko ku mugeyi nyine ni ku nkabateye kandi abagukwiye kubaho akaba nyine niba ari umunyarwanda kwa mu Rwanda ni umugandu kwa mu Buganda ni burumunyakanyo kwa mu Rwanda unyiruka mu gihugu cyawe kuko nyine ni igihugu cyavukiyemo ugomba kubamo rero igifuzo kintu cy'ambere cyo ngewe navuga abantu bakwiye kwinjira numvire batagende ngo ubone umuco nyarwanda ngo ni umuco erega nabandi bagira imico kandi nabo imico yabo hari igihe itabyemera ntabwo abanyaburayi bose bemerwa ubwe rero icyifuzo nuko abantu ba mbere bagomba kubanza bakamenya ko abage n'abantu basanzwe n'abantu bafite nabo bafite contribution ku gihugu cyabo ntabwo ntabwo umugayo ari umuntu hari ya initire mudafite akamaro uri useless no bafite imitekerereze bafite ubumenyi bafite byinshi bakora bafite ibitekerezo bya kubaka igihugu rero abantu nibabanze bamenye ko bagomba guhindura imyumvire bakamenya ko umugayo ni umuntu cyo ni icya mbere kandi ukeneye kubaho ikindi cya kabiri ni uko yego abantu bajya babyibaza bo cyane kuvuga se umuntu gute umuntu yaba umugeye akaba umukristu yaba umugeye ariko bakirengagiza ko twese ari Imana turemye nacyo ni cyifuzo kuko niba twemera ko turi abakristu twaremwe n'Imana ntabwo ngewe Albert uri ahangaha ntabwo niremye na rimwe n'Imana niyo naremwe n'Imana naremwe n'Imana rero reka twese dusigize Imana kimwe kuko yaraturemye ntabwo navuga ngo hari byinshi bidasanzwe ariko abantu bya mbere n'abanzi babaha agaciro baduha agaciro bamenye ko bagiye dufite agaciro kandi agaciro kacu kagaragara mu byo dukora niba njyewe Rube ntabwo ushobora kuzasanga naho ngo umutekano w'igihugu ntabwo ushobora kuzasanga abandi bagiye gukora umugana wongeye sigare ntabwo bibaho niba tuba mu mirimo y'abandi babamo se twubaka igihugu kuko tutabwa agaciro se mugabwa agaciro ko natwe twubaka igihugu mu byo butandukanye kandi nuko nari kuvuga abagabo bamungira abagabo abantu hose mu ngeri zose domene zose barimo rero nta mpamvu yo kutwima agaciro kandi ko dukeneye gutanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu
bivuze ingeri zose
urabona ni ukuvuga ngo navuga ngo mu baganga barimo mu bakontabure barimo mu barimu barimo muhehe mu nzego za politike barimo ahantu hose abagabo barahari to be honest ahantu hose inzego zose ndumva domene ahantu hose wajya muri biro twe tuba muri biro dukora muri biro abagabo bari muri biro barakora niba muri communication muri CBS izo companies zikomeye abagabo barimo
ariko ubwo naho mukorana harimo abandi nubwo wenda tutaza kubavuga mu maze
oya wenda aho nkorera muri company sinzi ko barimo ariko hanze umukonda abe mfite akona uri bagenzi banjye babagenda umukonda abure nshobora kujya mu service runaka nkamusangamo ahantu hose barimo niyo mpamvu aho usabwa guhabwa agaciro aho bicaye bari muri biro nabo bari gukora igihugu bari they contribute
ntabwo uzagira impungenge nk'uko ubu wagiye ku mugaragaro ukabitangaza mama tarabimenya ko nabimenya bizakomeza
nawe arabizi yarabimenye arabyumvise kuko nawe yumva radio nk'uko yumva radio ubwo rero
ubutumwa bwa mbere yaba yarakohereje ni nk'ubuhe
aya mama wanjye we mama wanjye nta kibazo kuko nawe ni umuntu urajije utwamuye amazi azi ubuzima icyo ari cyo yewe nampamagaye arabimbaza ndamubwanye reka tuzafata umwanya tubiganireho kuko urumva ndakuze bazi kumwe n'umusore rero arabyumva kandi nta kibazo
dusoza ikiganiro hari icyo wongeraho ku kiganiro tugiranye
ntacyo nongeraho ariko kimwe cyo gusa no gusanga abantu bavuga ngo umutekano ariko bishinye umutekano usibye u Rwanda dufite umutekano ijana ku ijana ntabwo bagiye bagira umutekano muke kandi abantu b'abanyarwanda bawufite si not fair so umutekano nta kibazo kandi nanjye numva nkufite
hari umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane no mu bindi bikorwa bitandukanye kuva watangaza ko uri umugabo bimeze bite ubu ngubu
ndabikoresha ntabwo ari nyinshi ko ndazikoresha arizo ndiho ubutumwa buratandukanye nabikubwiye buratandukanye hari abagutuka you are stupid or not serious so ariko hari n'abandi bavuga bati ya you made it ubwo rero ugasanga harimo abagushyigikiye abamota gushyigikiye ko njyewe I don't care njyewe icyo mvuga ni ubuzima bwanjye ntabwo ari ubuzima bw'undi muntu niyo mpamvu njyewe numva ko nta kibazo gihari
bwana Albert nabo nibo ndagushimiye ku mwanya wemeye guha Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo nanasubiza Etienne Karekezi umwanya
ndamurakoze cyane
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.